Ladies and gentlemen, that's G.
That's G, baby.
Now you're my boys, but you're a moose, we're a
cowboy.
Matumba yala pakanga vena titifi kwa mafiesu fima paka mpaka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Jumwena mwama tumba yala pakanga vena titifi kwa mafiesu fima paka mpaka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka. Walikuwepo na sasa wako wapi? Kilicho baki wamingia Illuminati. Mimi kama soja peke yangu na kaza buti. Na kwenda na wakati, katikati. Nafata kwenye party. Nagombana na pesa, najua nazisaka. Mbaka lusaka, mimi nazipata. Dunia ina mambo, pale tunajaza makwacha. Wengine wanachukia, wanataka kuniharibia. Wajui nini mana ya maisha.
Jumwena mwama tumba yala pakanga vena titifi kwa mafiesu fima paka mpaka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Jumwena mwama tumba yala pakanga vena titifi kwa mafiesu fima paka mpaka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Life team line knife a boy twalitantama. Nombaline wala mona vena tupaka. Na tui sana tupona kwa tibwanga. Nombaline wala mbafe kututamba. Abantu na wanako kumfwa fefimo fine. Kukula weke shako ama vesi ya moyene. Tulekeni naifwe tupange komane. Tulekeni naifwe tuingishe komane.
Jumwena mwama tumba yala pakanga vena titifi kwa mafiesu fima paka mpaka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Jumwena mwama tumba yala paka anga vena titifi kwa mafiesu fima paka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Jumwena mwama tumba yala paka anga vena titifi kwa mafiesu fima paka mpaka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
Jumwena mwama tumba yala paka anga vena titifi kwa mafiesu fima paka.
Maisha pole pole tunapanda wanashuka. Kilicho baki tunapandisha mzuka.
That's how we doing it. Cause I'm a swag muzo. That's G. Top Nation is in the building. If y'all feel that.
Fire, baby. Exclusive to Amplify.com.
Coppola swag is in the house, you get it? Hey.